emagameni amathathu. Elikayisana lendodana umoya ongcwele.
Ngazi ngisezibelini zikamame, ubaba esemazulwini impela umhlaba ungowakhe. Bathi wena nkosi uyayithatha into engena ukuthi isevaleni ihlalise namakhosi, idle nawo. Wangithanda ngiseyihlule ngisake esiswini sikamame. Wangenzela umusa, wangithanda nkosi.
What's the one?